Dapper on the track.
Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
Today's my birthday, so I'm happy. Loki no manta kulanta kunywa na nyama ntachoma. Napokea gift na ujumbe kunshauri na usoma. Kwa karibu na konjesha keki livonona. Leo staki ma stress, leo nataka kupati. Leo staki ma snitch, leo staki wanafiki. Ni leo nataka kutoka, leo staki kubaki. Leo memjua ni mpendaye, basi mpeni nafasi tushare.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
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 Wote cheers, sishushe chini. Tupige picha kwa pamoja tuitupie mjini. Maisha mafupi ya matam na endo siku tulingoja kwa ham. Happy birthday to me.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
Happy, happy birthday to you. Kata keki tu. Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
Bada kutimia saa sita na vijidakika. Nimolamba nimetoka bomba bomba. Yani nimetoka chicha. Napiga vipicha. Watu washa anza kunizonga zonga. Naanza kupokea zawadi. Sinimwagie maji. Saki uchokos, saki uchokos. Menzenu lo siku yangu. Wambie washikaji ni furaha. Happy birthday to me. Happy birthday to me.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
Happy, happy birthday to you.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
Happy, happy birthday to you.
Kata